champion boy. Yani tangu meni acha natakata takata natakata 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 tangu uondoke nimekuwa mcharu ex gani unaminywa minywa tu kama masaru yani dele unapandwa panda tu kama kitaru huko ni mizo zokelele kama Subaru
wauni nagawa nguo zangu zinifai tena mchawi tangu uondoke na kutu kunyema sana na minyama nyama tangu mekutema sitaki mapicha picha penzi la cinema bado na bo kama kawaida Siukwende kwanza una faida
Yani tangu meni acha natakata Takata natakata Tangu meni acha natakata Takata natakata Tangu meni acha natakata Takata natakata Tangu meni acha natakata Takata natakata
Nane nataka we roju Kama pisi uwakika mgucha gamguju Banya Niliko masura kuku Asa hivi uwakika Nalishwa nyama ya mgu Banya Shemejienu ananidekeza Akinigusa fimbo inacheza Anaburuta zigo kwenye tenga Mwendo askuta natibwa mchemba Iya Takata Bado na bo kama kawaida Takata Kwende kwanza una faida
Yani tangu meni acha natakata Takata natakata Tangu meni acha natakata Takata natakata Tangu meni acha natakata Takata natakata Tangu meni acha natakata Takata natakata